Ça va, on va bien, on va bien, on va bien. kuchubua. Maumivu ya ni adhibu kisa upendo furaha yangu kachukua. Unikosa ni adhibu na mimi mwanadamu siku ntakosea. Kukwacha sijaribu wapi niende na mimi kwako nishajifia. Ila sifanye kama fimbo kufanane na timu. Ukashindwa kujali maumivu yangu. Si ulisema unataka gari na nimekubali kwenye kamini mimi. Tule mbegu na ugali kesho tutapata kipenzi nivumili. Lakini tema itakuwa ni hatari tanipa na jali kitanze kinini. Si tumetoka mbali mazoea.
Mama pangala
silipendwa
kipanki kajala
silipendwa
uyango na jangala
silipendwa
lufumu kandala
silipendwa
feni nividomo domo tutupia nitunguli kisa pesa za mbomo msimu wa makufuli
ah, bongo mani yondo
silipendwa
sikinde usondo
silipendwa
magari ya udongo
silipendwa
abu walori yondo silipendwa
Izo ni za mazaka
Sini vumaga sana
Sambulo mapepe kale
TV za kichogo
Silipendwa
Wakina mandojo
Silipendwa
Akina iogo
Silipendwa
Akina tupogo
Silipendwa
Epi msiba ukiona bundi Unatata kupagawa Tulale makundi makundi Kuogo papo kubawa Suena Nitampata wapi
Silipendwa
Suena Wazile nyakati
Silipendwa
Ujifanya mapanga zuna Mepinda Wengine wabeba vyuma Na kuna malinda Didi ya mini dada
Silipendwa
Miuno ya echi baba
Silipendwa
Domo cha ijabu
Silipendwa
Ichezo ya kibaba baba
Silipendwa
Wale wapiga madili sasa limbaya
Silipendwa
Hizi zama zama kufuli siza jakaya
Silipendwa
Ugombi wa Mr. Nice na Dudubaya
Silipendwa
Fika tuni vya madenge baba ubaya
Silipendwa
Wago mchongo Mr. Bini Wakibambo Wale wasamiaji wa melini Wase wa hambo Ifiyo kwa vibeja mini Wamambo jambo Wabete na muaporini Fita na rambo Nadam jela jela
Silipendwa
Kidali kongolela
Silipendwa
Masi na zembwela
Silipendwa
Jumane chana fela
Silipendwa
Izo ni zama za kale
Zama za zamani
Sambulo mepepe kale
Kamandada zinunda
Silipendwa
Kalumanzira ndumba
Silipendwa
Sibuza dole gumba
Silipendwa
Johari naka numba
Silipendwa
for love. There's no other one above.
Shawty want $1 million. Say make a wire, wire. Tell me to wanna cover my girl. She say all her friends, friends leave me la vida loca. Before you me, my lover.
Yeah. Shuku Sheka, Aya Shumeka, oh. Yeah. Caroline, save your drama. Mm, I don't need it for a soap opera. Oh. Hola, hola, Mr. Olopa. I'm not here to cause wahala. Hello, Diva, save your drama. You don't need me in your soap opera. Yeah, you for there for me. You for there.
Damn, fresh.
Yeah, you got it.